machoko ndenza vena china machoko
this rocks
ndenza vena
this is sunny
okay ndenza vena uthole na
machoko
all my life niko baza no napsa I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug imonga adapter. Sikuti ife siti baza monga baby. Timafakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni same same na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe tika kwada siti kwada same same. Or maybe pempelo yatu ilu mulong term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bali be content bati bali na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako nikatuma. Kaende towards Hilux. Baby mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya Mabuto yebe siani tesha yani kuira. Nika yo safari pose ni mabira. Chinga wami nikalide mulijira. Right now nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali manes anapange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anayesa anapushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa dekelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mtu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja bibi ufake muka puma. Masnika na macheni monga dismo. Be life even when you have what you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke baku nyunye. Sunga queenie ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika marume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya Mabuto yebe siani tesha yani kuira. Nika yesa paliponse ni mabira. Chinga wame nikalire mulijira. Right now nina mashoko ni ganza vina right now.